Chieno no, ana timi mabe ni timama rashumina.